life what when you wanna fake. Yule wanyumali separate. Maisha siyo lazima kudate na videnti. Come on. Kama ni gari kwako nimefunga break. Na pendo langu kwako walielezeki. Kwako si eti wala si fake. Siko true, indripi na walembo freki. Najua ushomizo mengi sana. Usha kutana na maatbreaker. Ila so mimi, I am a cool boy. Walisuficha zihisi za kupenzi wangu. Mwisho siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia. Ila so mimi, I am a cool boy. I am a cool boy. I am a cool boy. Cool boy, baby. Don't call me lover boy. Don't call me lover, lover, lover boy, baby. Lover boy, I am my innocent baby. Oh dada day, don't call me lover boy. Don't call me lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby. Oh dada day, no baby. Nalalia kunia sio kama napenda ye. No, how come mpenzi wako wetu na mudumia? Wengine wana kuja kumtumia. Amna love siku wizi wananunua. Washenzi bora wamalize na kutulia. Wakimaliza waishi kukutangazia. Eti yule binti si tumemtumia. Walishizicha zihisi za kupenzi wangu. Mwisho siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia. Ila so mimi, I am a cool boy. I am a cool boy. I am a cool boy. Cool boy, baby. Don't call me lover boy. Don't call me lover, lover, lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby. Oh, da, da, day. Don't call me lover boy. Don't call me lover boy, baby.